to send in Jesus' name. Amen. That the quality key said to now Jesus Christ for your wife. Amen. Appointment in Wenine. You and I tell them who dear Chicha. I see how the quality is a chair and now Jesus Christ for your wife. Amen. Oh, you are back to send her.
You are back to send her.
On a maggot.
You are back to send
her. Bally.
You
are back to send
her. You are back to send
her. You are
back to send her. You are back
to send her. You are back to
send her.
Very simple. I got that one in a group, man. Jack and a group, I'm moving with you. I got on it.
In
Orea,
I got a back to send that.
Back to sender in Jesus' name. Of where your phone? Oh, yeah, back to sender. On your phone, get your chief nature on your battle begin. I see you before you get your chair on your battle begin. I have Jesus Christ on your way. Amen. On your job, I send back to sender in Jesus' name. Amen. One now, I join you on a muddy begin nature. I see you before on your go say, I have Jesus. Amen. Yonye na no chini no ganiru. Enemy of progress. Back to center in Jesus' name. Amen. Akwe hu ebere. Make my enemy live long and see what thing I go be tomorrow. Bang. Ebere mbusi adi kwa onye inom. Because ye jerem. Na ha Jesus. Amen. Okwu chineke si suffer not the witch to live. Akwe hu onye obona na echere ge chicha ojo a chon of ganiru. Witch nye gi. Ask him to see back to center in Jesus' name. Amen. Akwa iji ekwu okwu. Si adi kwa lagi ki isi echere m. Okwu chineke si hu onye inom na nye nebe kwenye ebere. Mana obro kwa onye inom gara ikonom kwa ojo okwa onom. Na ha Jesus. Amen. Akwa di Galicia isi ki isi. Akwa kwa kasa. Osi whatever a man saw it. Send shahiri. Back to center in Jesus' name. Yo yena chongu madi ibe gine eru eru. Back to center in Jesus' name. Amen. Okwa ni meka tandi madi inye. Okwu mos chineke oto no. Carry back to center in Jesus' name. Amen. Obro inye to no da. Lota alagi. Gide ki ina ebele akwa. Back to center. Oro inye chori ime onye ozo laga chitere gazo. Abo arisi na. Acho pastor ge pepe tegi. Pastor. Juku onye a ipi kwa sarake ina puta. Mwewe ndoji. Mwewe ndoji. Eje tofu na. Owe wero unge.
Bachara nyagi leka jokadu bachara nyagi.
Bachara nyagi.
Bachara nyagi makaka chileke dinarugo.
Bia jomadu bachara kwa nyagi.
Onye nyagi metu maka de metu
kura nyagi. Kwa na maka na ha Jesus.
Don't go anointed.
Amen.
Adu my prophet Moha.
Okwe nure ya.
Don't go anointed. Adu my prophet Moha. If you talk my business, that will be
Holy
back
Ghost
to
fire.
If you talk my family, that will be back to
Holy
center.
Ghost fire.
If you talk my life, a Holy Ghost fire. If you talk my name, body, a Holy Ghost fire.
Fire.
Hey, back to sender.
Fire.
Hey, back to sender.
Holy Ghost fire.
Yes, that is back to sender.
That is what I kiss your children.
Back to sender. I see you when I walk, boy. I do what I do, kiss your children. Deep what you are when I teach, boy. I do what I do, kiss your children. Kiss your children, boy.
Onye agbata obi didi ihe ị na-echere ọ bụrụ mma bụrụ njọ ya dịkwara gị ka isi echere m nwaanyị amosu back to send and Jesus name back to send and Jesus name onye bụ onye bụ onye
ọ bụrụ mma ka ị na-echere ya dịkwara gị otu ahụ ọkwa ya bụkwanụ back to send.
Oh yeah, we're back to sender.
Oh yeah, back to sender. Oh yeah, we're back to sender. Back to sender. Oh yeah, we're back to sender. Oh yeah, we're back to sender. Oh yeah, we're back to sender. Back to sender. Akaji over the bumala.
Akaji
over the bumala. Ona buruma nezinula.
Akaji over the
bumala. Akaji ekenalu malua.
Akaji over the bumala.
Asiru akaji ekenye dunumije.
Akaji over the narumo.
Back to sender in Jesus' name. Amen. Bachana nyagi, yaka na kofoba. Back to sender in Jesus' name. Amen. Junya na chuari madi beika na chuari anubi noya. Back to sender in Jesus' name. Amen. Kangwa kwa gi, ajolu wa hine kuru madi begi. Opa iga da buri me na ha Jesus Christ wonye mwai. Amen. Kamele mwannem, atu negu, aka jioba nina arogu mweni ime. Onye obu na chineke koroku, wonye otere mmanu. Kamele mekata kwa neme, konye chineke tere mmanu aka. Aka ome kwa gi imekata. Amen. I get way back to sender in Jesus' name. Amen. I can't you over I can back to sender. I can't be busy lazy. I can't nyaga chonyo bona di kolya sidi. I can't adi geringa. I can't you over back aya di kwala gi. Yesi echere onye ozo. Back to sender in Jesus' name. Amen. I can't you over akakaraka. Wanna enwere onye ichi. Enwere sinuli ke chiri ka we gari gari ru. Asi ya di kwala gi yesi echere nda na ha Jesus Christ onye nwai. Amen. Kisi echere onye aha gị na-anọketere ebe ụnụ na-azụ ahịa n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Onye na-echere ya ji echiche ebe ahụ na-arụ ụlọ, a sị ya dịkwara ya ka o si echere gị n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Yes. Akachukwu jidesi ike. Nweghị ihe na-eme
m.
Aka kara aka. Aka na-alụ ọlụ dị ebube. Aka Jehova. Ọ na-ata agbụ siri ike. Kedu ihe nyere Chineke n'omume? Enweghị.
Ọ na-ata agbụ ekwere ọtụtọ. Aka Jehova torogologo. Ọ na-agba ọrụ ekwere ọtụtọ. Aka Jehova mara mma. Ọ na-agba ngwa ekwere ọmụmụ. Aka Jehova kara aka.
Chi na-enye nwa.
Aka Jehova dị
n'arụ dị bọ. Aka Jehova
dị n'ezinụlọ. Aka Jehova dị n'arụ
kwa bọ.
Aka Jehova
dị n'arụ
zoro ezoro.
Aka alu olona ya
akachibo
na azwahia onu ya
akachibo
Aka Jehovah
la suru mo fia
Aka Jehovah ne